Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abe Axmed ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku imi waddanka Mareykanka isagoo kumanaan xubnood oo ah qurbajooga waddankan Mareykanka jooga gaar ahaan magaalada Washington ee u dhashay waddanka Itoobiya maalintii Sabtidii shalay kula kulmay magaalada tan Washington. Kulankan ayaa dhacay iyadoo ay dhawaan qabowday xiisadii u dhaxaysay Itoobiya iyo Eritrea. Wariyaha V O A Chill Creek ayaa warbixinta noo diyaarisay, waxaana ina soo koobaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inuu doonayo in laga gudbo farqiga u dhexeeya xukuumaddiisa iyo bulshada Mareykanka ee qurba joogta. Hadalkii uu ka jeedinayay kulanka ka dhacay magaalada tan Washington DC ayuu Aabi waxa uu ku marti qaaday qurba joogta in ay tagaan Itoobiya oo ay dalka u beddelaan si wanaagsan ee aan ahayn kaliya naftooda ee laakiin jiilka mustaqbalka ay beddelaan.
He cannot do everything by himself. So he needs the support of everybody.
Isagu kaligii waxba ma qaban karo, sidaas darteed wuxuu u baahan yahay taageerada qof walba. Waxaan rajaynayaa in qof walba uu isaga taageeri doono. Aabi waxa uu xafiiska ku sugnaa muddo ka yar 4 bilood kadib markii uu iscasilay ninkii isaga ka horreeyay. Waxa uu mashquul ku ahaa sii deynta maxaabiista siyaasadeed inuu qaado xaaladda degdega ah ee waddanka, dib u soo celinta internetka mobaylka ee gobollada, iyo ka shaqaynta in la furfuro dhaqaalaha, kuwaasi oo keliya ma ahayn isbeddelada. Aabi iyo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerqi ayaa saxiixay heshiis nabadeed horraantii bishan, isagoo soo afjaraya 20 sano oo ay taagnayd xiisad dhinaca militariga ah oo ku saabsan muranka xadka. Duulimaadyada ka yimaada Itoobiya iyo Eritrea ayaa dib loo furay, safaaraddana dib ayaa loo furay. Marna ma dhihin Itoobiya iyo Eritrea ayaa gooni kala ah. Waxaan u malaynayay inaan weligeen wada joognay. Hadda si rasmi ah ayaan u wada joognaa. Waan jeclahay. Dad Eritrean ah ayaa sidoo kale ka qayb galay kulankii ka dhacay magaalada tan Washington. Qaar ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan Aabi, laakiin waxa ay u rajeeyeen madaxweynahooda in uu hirgeliyo isbeddello kuwan oo kale ah.
In Eritrea you have no constitution, no freedom of religion, no freedom of expression, no...
Eritrea ma lahan dastuur, ma lahan xorriyad diimeed, malahan xurriyad dhinaca hadalka ah, malahan xurriyad xagga ganacsiga ah. Dhammaantood waxaa maamula hal qof. Abi ayaa waxaa qorshaha ugu jira inuu sidoo kale la kulmo qurba joogta ku dhaqan magaalooyinka Los Angeles iyo Minneapolis.
I am very excited. I'm very speechless. It's a very good sign for our country and he's very
aniga aad ayaan u faraxsanahay. Aniga aad baan u ahay mid aan hadalka karin. Calaamad aad u wanaagsan ayay u tahay waddankeena. Waa mid wanaagsan. Waan hubaa inuu naga dhigayo dal weyn. Itoobiyaanka waa bulshada labaad ee ugu ballaaran ee soo galootiga Afrikaanka ah ee Mareykanka ku sugan kadib marka laga yimaado Nigeriaanka. Waana kuwa ugu badan dadka Itoobiyaanka ah ee laga heli karo agagaarka Washington DC.
Wahagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyahayaga Chill Craig, islamarkaana ku saabsanayd booqashada Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ee ku jooga magaalada tan Washington, caasimadda waddanka Mareykanka.